Oh. Noma isiphi isimo obhekene naso ezintweni yena uJehova.
More music at gospeljingle.com.